Yeah. Geleke. Ke tsamaya le province ye.
O tla utlwe ka.
Kabelo. Tiriso. Kululeko. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hip hip hooray, hip hip, hip hip hooray, hip hip cabello. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hip hip hooray, hip hip, hip hip hooray, hip hip. Ntse ke sa lebale tsidiso le nkululeko, ke batla le hule le pase le hlole tshotlego. La mo bona gele ke hore o saka jwang, ke kopa le mpontshe le luna re le jaefa jwang. He banna bonang hore le batle jwang. Ke a le rateng mostru ke betšha ka luna, province a re atšhe le nna ke betšha ka bona. La mpona nna ke abuti wa bana, party ena e monate ke ya bana. Ha ke rate ntwananyana e nwang jwala, ke batla le hule banna le tlo re phidisa. Le bakgotsi ba luna le tsebe ho ba tshidisa. Bomme bana ba luna tshe ba batle, ba tshwana le luna bomme he le batle. Hey, bomme bana ba luna tshe ba batle, ba tshwana le luna a tshe le smart. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hip hip hooray, hip hip, hip hip hooray, hip hip cabelo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hip hip hooray, hip hip, hip hip hooray, hip hip.
Kabelo tshidiso nkululeko, happy birthday. Ey bana ba mama, kajeno ke tsatsi la lone ha re thabeng. Hip hip hooray, hip hip, ha re thabeng. Re bitse ditšhomi ha re holeng, re tlhompe batswadi, re kene sekolo re ba etse motlotlo. Kajeno ke tsatsi la lone ha re jaifeng. Kwasa kwasanyana we tla ke le manyesa, ke makena sekeleng re ntse ho chesa. Re thabile kaofela ke tjo le bomake, ke sa lebale ausi mamela abutimo zwake. Hore bana ba thabile, kajeno ba pata wa ba bona ba thabile. Happy birthday, bana ba ya hola, nama le cake kajeno ke ya ditola.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hip hip hore, hip hip, hip hip hore, hip hip cabelo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.